yatima Kanyaga kanyaga oka yatima Tulimwambia lakini hakusikia Kanyaga kanyaga oka yatima Tulimwambia lakini hakusikia
Ona sasa lama unaleta
Ona sasa lama unatupa
Ona sasa lama unaleta
Ona sasa lama
Ndo watoto wa bongo mani Pesa ya muni ogope yoni mami Ukinyo ukilewa na panda ngazi Yani chino wanamani soka zamani Yani mtoto kautaka, mtoto kaufata Mtoto wanataka Sika ya kanyaga, anacheza na buta Yesi anataka Anamimina kamaji Anaimeza kachai Zanunua ataki Na vyabule mezani
Anamimina kamaji Zanunua ataki Nada bule mezano
Konza
Kayatima Kaya kanyaga kanyaga kayatima Tulimwambia lakini hakusikia Kaya kanyaga kanyaga kayatima Tulimwambia lakini hakusikia
Ona sasa lama unaleta
Ona sasa lama unatupa
Ona sasa lama unaleta
Ona sasa lama unatupa
Ujinga wako kombe uchagui Ujinga wako klabu uchagui Ujinga wako demu uchagui Ujinga wako vibe uchagui
Abalum na maluka kante Kamele mafo shenge kantampi Oma shenge lampempe Kamele mafo mpempempe Kamaleke, kamaleke Kamaleke shenge kamula peke Kamaleke no shi kamakeke Kamaleke, maluka
Anamimina kamaji Anaimeza kachai Zanua ataki Nadiabule mezani
Anamimina kamaji Anaimeza kachai Nade bule mezano konza
Ukinishika misitaki mama amina Ukinitaka sikutaki kulanina Ukinishika misitaki mama amina Ukinitaka sikutaki kulanina
Chuku 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 chuku
Kanyaga kanyaga kayatima Tulimwambia lakini hakusikia